gum beauty na kupigia simu we ushiki na nishalipa fare we ufiki don't be like that you confuse me you confuse me nilikuwa nishanunua hadi ka whiskey ili ukifika tuwaze na wiki na unasema mambo yako 50-50 50-50
Excuse me
Excuse me, please. As you again.